Ngobiaro nera watabasata magezi okubeera nga balabirira abaana baabwe mu kaseera kano ak'oluwummula naddala ebiseera bya ssekukkulu ebikubye kkoodi.
Ife abasomesa eno ku masomero nga taamu etandise tujja kulingirira kubona wakola nvuida sente emeka wagula kiro emeka edomukyere ed'ennyama mwana waraji mwasanuka mutya mu bidula bikibiki tujja kubona owezizza otya omwana n'ebyetaago bye twenda kutyamisa mwana wiiki namba mwezi mulamba ng'aliko tukayindi kunonya kasente biseera byandala tusaivinge tuboneke nti ebyebindi ebyamasaali ebitu byererekereza omwana tumuteekereteekere taamu egy'okutandiika nga tuli redi waliwo ebitabo by'okutandikiraku waliwo yunifoomu abajja mu boarding waliwo omufaliso ebyetaago ebyo ebitandiika kyetaagisa ino.